sauti ya majonzi, sauti ya kuomboleza. Sikia Smato, Smart Moringa na Prince Harry, R&B, kaka Alphonse, Jindwa Mumba, Sweeney Paul, sauti ya ngome ni huzuni ii Tony Mdole asena Jindwa wemu ata hangala za vino yurere na kalamuka meta uende tesino Lola Baba Geoffrey Mumba na ameyo ita uaricha egelele ambala muka Lola Mcheo Hadija Yunarira Duguzo Lodriki Jimmy Stephenie na Ernesti, Clarice, Fedis Diospini, na Emprisila, wanataku wala gire, uwaricha tukafla, kaigala ni ndoto beino, Jindwa weu, ukalamuka, ukakona kaheri, ayagosi ni gamulumu, kaka weu, lalape oniwe. Lala salama, kaka Alfonsi.
Lala salama we.
Yako mapema, umetuacha.
Lala salama we.
Daima, tutakukumbuka.
Lala salama we.
Lala salama, kaka Alfonsi.
Lala salama we.
Yako mapema, umetuacha.
Lala salama we.
Daima, tutakukumbuka.
Lala salama we.
Evan Siogoro, Joyce, Wesalimu Wengao na Justin, wasema kwa heri ndugu yetu.
Mihari, kaka wangu, Mihari, utanirija. Anao msena na ambate na umiema Sicilia maurini kisinamanu itahachere atite kaka ona itahangalaza haya kwa heri kaka Alfonsi ya Mungu tusha kubali.
Lala salama, kaka Alfonsi.
Lala salama we.
Yako mapema, umetuacha.
Lala salama we.
Daima, tutakukumbuka.
Lala salama we.
Lala salama, kaka Alfonsi.
Lala salama we.
Yako mapema, umetuacha.
Lala salama we.
Daima, tutakukumbuka.
Lala salama we.
Jomba Nelly, Selina Emas na Joffrey, Joan Benjamin Lavina na Beatrice, nasema bye bye uncle. Dada Sarah na Irene, kaka Alex, Isaac, Sale na Vingonyo, wasema bye bye kaka yetu. Hata jomba zako Jira na Fereji, wasema bye bye mwana wetu. Yote ni kazi ya Mola na haina makosa. Timdunde, suwe ni pole sote. Aya dede, nala pehoni.
Enda salama we.
Lukuzo, anarira we.
Enda salama we.
Anao, mimatozi we.
Enda salama we.
Asenao, mimatozi we.
Enda salama we.
Azazio, anarira we.
Enda salama we.
Aya dede, nala pehoni.
Enda salama we.
Lukuzo, anarira we.
Enda salama we.
Anao, ni matosi we.
Enda salama we.
Asenao, ni matosi we.
Enda salama we.
Azazio, anarira we.
salama we.